Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ko te kaupapa o te kōrerorero i tēnei rā, ko te huritau, the birthday.
Kaore koe i tai atu ki te huritau o Emma i nā pō. Ai, kaore au i tai atu. I mea au ki te haere, engari i raru taku waka.
Ka mahu e tō whakapā mai. Kua tiki au i a koe.
Kua tō muri kē i taku hokinga ki te kāenga i te mahi. Hoi anō, i pai?
Tino! I reira te mahi a te tangata. He rongo nui tō tāua hoa.
E mea nāu ki te toro i āia i tēnei rā, kei te pīrangi haere mai koe.
Ka haere koe, kei te hemo au i te kaho o taku patu paunamu i nā pō.
Kei aku manu korihi, kei aku manu koroki, nau mai hoki mai ki te ipāho o Everyday Māori ko Hemikeli tēnei.
Ko Āpero Woodfine tēnei, nau mai haere mai e hoa mā.
Ko te kaupapa o te kōrerorero i tēnei rā, ko te huritau. Ko te huritau o Emma.
Te huritau, te birthday, ne?
Ai, ko te rā whānau, ko rā te huritau rānei.
Āwhia tō rā whānau tūā e hoa.
Āwhia taku rā whānau, ā te hepetema.
Ā te hepetema.
Āwhia tō rā whānau.
Ā te hune.
Ā te hune. Koi rā te tehi huarahi. Hei tuku i tērā pātai, anei tētahi atu, huarahi. Nō nā whea koe i whānau mai ai.
Kia ora. Nō te hune.
Nō
te 22 o hune.
Ā, ka pai. I te tau.
Me waiho atu pēra.
Tērā wāhanga o te whakautu. Kāti, kia tahuri tāua ki te wete wete i te kōrerorero, ne?
Karawe, māku e tīmata. Kaore koe i tai atu ki te huritau o Emma i nā pō.
Just like our past episodes, I'm going to translate Āpera's kōrero and he's going to translate my kōrero. And just to encourage you e te hunga whakarongo to participate, do what we're doing, test your comprehension skills and translate with us. Okay, kōrero mai anō.
Kaore koe i tai atu ki te huritau o Emma i nā pō.
He pātai tēnei. This is a question, but it's in the negative. So instead of saying, did you go to Emma's birthday last night? You're saying, didn't you go to Emma's birthday last night? Which is what we do in English sometimes. We ask it in the negative. Also in te reo Māori. Here's an example. Anei tāku. Ai, kaore au i tai atu.
Yes, I didn't go. Tricky when you're asking in the negative. I'm affirming your negative, which is saying that I didn't go.
Koia. A little note here, which we'll elaborate on in the last section, but it's about affirming a negative question if it's true. You know what I mean?
I know what you mean. Say if I say it. Do you mind if I sit here? You say, don't worry.
I'm confused. Well, let's look at it in te reo Māori. Let's not give any more English examples. Okay, so you ask me, kaore koe i tai atu? Didn't you go? And I'm going, ai, kaore au i tai. So I'm like agreeing with your question as the negative to say, yeah, I didn't go. Now, e hoa mā, if you're a little bit confused, don't worry, we'll clear this part up in the next section. Okay, haere tonu taku kōrero. I mea au ki te haere, engari i raru taku waka.
Here you're saying, I meant to go, i mea au ki te haere.
Ai.
It was your intention, right, to go?
Ko ia.
Engari, but I had car problems, i raru taku waka.
I raru taku waka. Pai kare. Did you know that this is one of the meanings of the word mea?
Kao.
Mea is like hea, intend.
Mm.
So you got it in the context. You understood what it meant. He tino pai te ra. Because mea can mean a lot of things.
Yeah.
So I mea uki te haere, I intended on going.
Mm.
I had every intention of going.
Yeah. Ka pai. Let's do a few examples of that in the next section as well.
Ah, ka pai.
Ko tāku. Ka mahu e tō whakapāa mai. Ko tiki o I a koe.
You should have got in touch with me. You should have contacted me. Ka mahu e tō whakapāa mai. Ko tiki au I a koe, I would have picked you up. Or I could have picked you up.
Mm. Ko tiki o I a koe. That's literally, I picked you up, right?
Mm.
But in the context...
In the context of time and like telling a story where this happened and then you should have done this because I would have picked you up.
Mm.
So I've got like a few shoulda wouldas in here.
Right, yeah.
Kua tiki au ia koe. I would have picked you up.
Te horopaki.
Yeah. Ai, koia. Koia te horopaki. And so we learn kua like when we're learning, it's that kind of just have, you know, happen. But then we see it being used in different ways as well.
I really like that.
Tō muri kē I taku hokinga ki te kāinga I te mahi.
So you're telling me here, kua tō muri kē, I was actually late. Is the kē doing an actually in the sense?
Kao, it's like it was already late.
Oh,
kua
okay.
Kua tō muri kē, it was already late.
Already, okay, yeah. Kia ora. So I was already late coming back from work. Is that?
Yeah, yeah.
Yeah?
Coming home from work, like it was already late. By the time I got home from work, ko tō muri kē I taku hokinga ki te kāinga.
I see, yeah. It was already late.
It was already late. So, you know, I'm not going to go to the party now. It's kind of already late.
Māngere.
Kore take. Tētahi hoa kore take. Taku pātai ki a koe. Hoi anō, I pai.
Anyway, was it good? Ko tāku. Tino.
Very.
Very.
Extremely.
Extremely, yeah.
This is a way that tino is used exactly like this. This is an example. If someone says, I pai, you can say tino. You don't need to add on the pai again because that tino is connected to the last word in the question or in the sentence before.
Again, the horopaki.
Mm.
We can omit some things.
I rawe te pāti, tino. Yeah.
I roa te kiriata?
Tino. Kua mau.
I reira te mahi a te tangata?
There were a lot of people there.
Can you help me with this one, Hemi? What do we mean by mahi? I reira te mahi a te tangata. Is this a
kiwaha?
Kiwaha?
He kiwaha.
Okay.
So, you know, a lot of our kiwaha have words in them that they don't mean anything in relation to those words. Like when we look at some of our kiwaha and it might say, kino kē koe. It's like, you're awesome. You're amazing. It's got nothing to do with being bad. Here we've got te mahi a te tangata. You'd think like the work of the person, but it's te mahi a te and then whatever the subject is means that there was a lot of that. So if we're out on the road and it's peak traffic time, I'd be like, oh, te mahi a te waka.
Okay.
Yeah. If there's, you know, I te raumati, ka puta mai ngā rango, you know, the flies come out in summer, and sometimes, you know, he nui ngā rango. Like, kei waho te mahi a te rango. Kei waho te mahi a te rango. In other words, he nui ngā rango, kei waho. So here, this sentence, I reira te mahi a te tangata, would be similar to saying, he toko maha ngā tangata I reira. He nui ngā tangata I reira.
Kia ora. O he touhou ki au, te rā ki anga. Kiwaha.
Te mahi a te kiwaha. He nui ngā kiwaha.
Kā rau e. Ka haere tonu taku kōrero. He rongo nui tō tāua hoa.
She's famous, our mate. E mea nau ki te toro I aia I tēnei rā.
kei te pirangi haere mai koe.
Ka pai. So here we've got e mea ana. Is this another use of mea as like an intention?
Ana.
So e mea ana ki te toro i aia i tēnei rā. So you're intending to toro i aia. I don't know what toro is.
Toro is visit.
Visit. Ah, ka pai. Toro. So you're intending to visit her today i tēnei rā. Do you want to come too? Kei te pirangi haere mai koe?
Koia. Koia. Ka reu i tai ki te pāti. I miss the pāti. No reira ka hareu ki te toro i aia i tēnei rā. So I'm going to go visit her today. Toro. Toro is our word if you're, you know, visiting. Ai. And I is the particle that follows. Ka toro au i a koe. A popo.
Kia ora.
Now we've got mea again, so we had mea in the past tense. I mea au ki te haere, I intended on going. Here we've got e mea nau ki te toro. I'm intending on visiting her. Ko tō kōrero whakamutunga e hoa?
Kāl, haere koe.
Nah, you go.
Kei te hemo au i te kaha o taku patu paunamu i nā pō.
Ka pai, this is our last sentence. So, let's work through it together. Hea tō mōhio ki tēnei rerenga. Hea ngā kupu e mōhio ana koe? Hea rānei ngā kupu kāore koe i te mōhio?
Kāore au mōhio ki te kupu hemo?
Hemo, he rite ki te mate.
Mate, ok.
Ko mate, ko hemo.
Ki te hemo au ki te kaha. So, strength or of my patu pounamu last night?
Ana, patu, hea te paunamu.
Ko te mea, hei, kaki?
Atu i tērā, ko te pātara.
Te pātara. Aha? Pātara?
Ko te pātara kākāriki. So a green bottle.
A green bottle? Oh, I see what's going
like
on here.
A steiny or a heiny.
Oh, I see what's happening here.
So, kei te hemuau, I'm dying. Because of how hard I
hit the green bottles last night.
How hard I hit the bottle last night. Aye. Exactly.
Kāpai.
He kōrero Māori tēnei. This is a colloquial say. He kiwaha tēnei. Nā te Māori. Patu paunamu. You know, if you're okay, te patu paunamu, you're getting on it. that's what that means. So paunamu, this is an interesting kōrero. I find it interesting anyway. But we know paunamu as the taonga, you know, that we wear. But when Pākehā, in the early days, brought over these bottles that contained probably waipiro, some of them were like green, you know, like the green-coloured bottles. These brown bottles, clear bottles, green bottles. And our tūpuna called those bottles paunamu. Because it was kind of like this translucent, glassy kind of like, you know, material. And so that was what they called it. And still to this day, you'll hear a lot of people say, haere ki te tiki paunamu. Go and grab a box.
You know? Wow.
And it's not only used now for green bottles, it can be used for any kind of bottle. Especially beer.
Yeah. Cool. It's a cool kōrero. Thank you for sharing.
Kāti. Kua pakari ake tō tātou. Mōhio ki ngā kupu me ngā kianga i roto i te kōrero-rero. Nō reira, kia hoki ki te whakarongo.
Kāore koe i tai atu ki te huritau o Emma i nā pō?
Ai, kāore au i tai atu. I mea au ki te haere, engari i raru taku waka.
Kā mahu e tō whakapā mai. Kua tiki au i a koe.
Kua tō muri kē. I taku hokinga ki te kāinga i te mahi. Hoi anō, i pai?
Tino! I reira te mahi a te tangata. He rongo nui tō tāua hoa.
E mea nau ki te toro i aia i tēnei rā. Kei te pirangi haere mai koe.
Kā, haere koe. Kei te hemo au i te kaha o taku patu paunamu i nā pō.
Kāti, kia tahuri ki te wāhanga whakamutunga. Let's take a look at this negative question in te reo Māori and how we deal with it. Āpera is going to ask me a negative question in te reo Māori. And when I say negative, I mean a question starting with kaore. So just a little bit of a whakamārama here e hoa mā.
an answer to a negative question, it affirms the negative if I'm using I. Kapai?
Mm-hmm.
Let's give this a go.
Kaore koe I parakuhi I te ata nei.
Ai. Kaore au I parakuhi I te ata nei.
Mm.
So, you asked me, didn't you have breakfast this morning? And I didn't have breakfast this morning. So, I affirm your negative question with I. Which
I
sometimes can be a little bit confusing because we might think, yes, but I'm actually affirming what you've said. And then to help me process that as well, I can say, ai, kaore au I kai parakuhi te ata nei. Didn't you have breakfast this morning? No, I didn't have breakfast this morning. So if we want to translate it, it's kind of the opposite. I'm saying I, but in English that's a no, because I'm affirming your negative question. Let's do a couple more examples. Okay.
Kaore o ho wahine? Kao. He ho wahine tōku.
Kapai, should we try to translate that or should we just leave it as it is? So I asked, don't you have a girlfriend?
And I said, yes, I do have a girlfriend. The way I think of it is my Carl here is sort of like cancelling Hemi's question. So he's asking me, don't you have a partner? And I'm saying Carl. So I'm negating the negation, basically. The Carl turns that into a yes.
Aye.
That's how I see it in my mind. Is like a negative coming out. I'm sending a negative back. Therefore, it's a positive answer. Gosh, I have no idea if that makes any sense. E hoa mā.
Anei tētahi atu. Anei tētahi atu. Kia pono tō whakautu. Kāre koe kaikina?
Ai, kāre au e kaikina.
Kāpai. For me, when I was learning this, e hoa mā, because it is quite a, I want to say, let's say unique feature of the language. When we do compare it to a language we all know, which is, or most of us know, which is English. When I ask, kāre koe kai kina, don't you eat kina? And your answer is no, I don't eat kina. You're affirming that by going, I, kāore au e kai kina. So by repeating that helped me learn it, where I would, I, kāore au e kai kina. Like, it's kind of like, I call. You know?
I call.
That helped me with that. Now, if you ask me that question and I do eat kina, my answer would be, pātai mai.
Kāre koe e kai kina.
Kao ka kai kina au. Yeah? So I've then gone, kao, and then given the affirmative.
Kāro e hoa, kanu I tērā. Let's have a look at this use of mea as an intention.
Yeah. So like having an intention or you know, to do something. I have a lot. I mea au ki te haere, ki te whare hākina ki nei, tēnei wiki, engari. Kia haere atu au, auare ake. Maramana.
Ai, maramana.
Tēnā hea te hea o wawata i tēnei wiki, kaore tutuki. I mea koe ki te haere mai ki tōku whare i nanahi.
Ai.
Engari, ware ware.
Ware ware au.
Ai.
Nōku te hea hoa.
e pai ana. Let's take a look at te mahi a te tangata. Lots of people. Māku tētahi kōrero i te reo Pākehā, mau e whakamaori.
Karawe.
Me te whakamahi tēnei kiwaha. There were lots of kids at Splore.
Te mahi a te tamariki I Splore.
Te rapia me tīmata I te wāhi.
Kia ora. I Splore, te mahi a te tamariki.
Koira, kā pai, pai noa ke tērā. I Splore, te mahi a te tamariki. Te mahi a te tamariki. I tai au ki tētahi hui I te rāwiki. E hora ana te mahi a te kai. I runga I ngā tēpu. Yeah, there was like a huge spread. Te mahi a te kai.
Nō reira, he hui pai.
He hui tino pai. Kāti, koe rā ngā kōrero. Hea te kōrero mo te hit the bottle? Get on it.
Te patu paunamu.
Te patu paunamu. Ko hare māua ko āpira ki te patu paunamu. Hei konei e te iwi, ka hoki mai māua ā te rāwiki.
Hei konā. Everyday Māori is supported by Te Mātāwai.
Kia ukai pō anō te reo.
Think of your favorite one-hit wonder.
Or that overpriced toy your parents would never let you have.
Or that TV show that no one else remembers because it was canceled way too soon. Now what if we could fix it? I'm Francesca Ramsey.
And I'm DeLon Grant. And after 20 years of friendship, we are now hosting a new nostalgia podcast called Let Me Fix It.
Each episode, we'll dig into our favorite celebrities, shows, and brands of yesteryear, and then imagine what it would take to repackage them for relevance today.
Think of our show as an intervention, but with way less stakes.
So subscribe to Let Me Fix It wherever you get your favorite podcasts.